bachale ranjubu wabula nabami musembere mba sensule kati tubukula bachala baluno twawone ekikoligo kyokufuga obumbula tumaze banga nebisibo katukumirwa mabega tunyibwa katutwalibwanga ekyokufuna wapakasi nga tetuliko mwasirizi naye nyabo omwenkanonkano gwajja gwajuna kati twafuna eddoboozi twakula so naffe twatondebwanga era abaami lina n'obwongo obwerowooleza n'eddembe ery'okwesalirawo kye tukola twali tusinziikiddwa nga tetubbuka n'okkotoggerwa mu by'amagezi n'emirimu okubaako gye weekolera ng'otangirwa nga ne mu by'amaka tetwemala tuli tutyo n'obukyala tubadde tutuusa obwevuma ebyokulya ebiwooma ng'enkoko ne bituganibwa so nno mu lugube domokulasi w'obutonde yali abuze n'okukubwanga ku nsalobotta okutata naye kati tuteeseza ku mmeeza emu twakula ekiseera kye tukutyankiddwa basebo abaami kimala mikwano b'amaka edda omwami olwawasanganga yamaze olwafunye omuddo w'okutuntuza yadde yemusobya nga taddwamu byomere mugezaako omuwabule ng'onoowuttulwa omukyala natungibwa emimu obutanyega omwami natabaze ngabo okukamala ne wadde ekiri omwenda atanyegwa bundabunda omukuliseyo olaga essanyu ebyotula obivaako n'olinda mala okulya ate n'ebigere enoonaze bivokkola zikunyuma naye ebyo tebikyakola byadiba mwatunyumanga buteeyinza naye kati omusajja mumufuga omuliisa nno mwambaza sobola omuwabula ku byabakola bweziba mpaka okusasula n'ewammwe ate kiki okwo okujereka abakazi kwakoma oleka awonnyabo waabwe enkuuma oguyu oyende buze nabanzirako beddize abaami okutunyoomoola kutya okwakoma n'obuteekoleranga ab'edda nakyo ndaba abakyala kyatujoza nnyo nga tweguya ebyaleero byakukkaanya sipawa bonna ekyayisa olowooze nti kuba amavi okwata mulyampiki kati ntubanguze nze nfuba kwekola kategwe n'olumwa abakyala mugende mu maaso n'okwekolera kyekiseera omukasa alekebwa eddembe lye naye muntu ayawula ekirungi oba ekibi abaami mbasabye mukuumira okuvuganyizibwa mubumirira abenyiriza mwantama so nga ate mmwe bamuwoole kambanike bwe mulaba ateekolako okwamuka mumuyita kifuufumbu temuli bbeyi n'oluusi yakobera mubaganzibwa so nga eyenyiriza ne sitweki nakola abeera wa layini mwebuga bwe kuba kugula gulwa ddoola mwawufu awo mubaamu ekuba ndoba okutwevumya okwo kubikka ku maddumwe mugumye empale anti ne bwaba mungole bw'oba owasa bamwerusako olwera nyume ate ngaera njabadda sikitinkize n'omugole w'okumya nga kimbuulirwa bamette bw'omuzigo n'amyuka n'awola ekyagendererwa nga kimumbuulire olw'ekitunenyesa kifa abaluno nga n'abamukkasi abawaffe sinsabe abaami amazima amugatuulidde okwatula tibbeeyi yebajjamu ne mwekaza nga tebwasobola sitandadi eyo gyesonyiwe leka abamanyi nti akatale akaffe kaali nnya abo betunyumira bbooka batwekomye wamma abakyala temuddirira akaffe kye tuli bimuli byabami kisanide okwenjiriza mu buli ngeri esanira abami muzibu kama sobe kiruma kyokyongera kitiibwa kya musajja kunyikira naye eri abamala akwogere bya swakaba bonna abakazi abeeyerusa abadiba bwera kutumalamu ekitiibwa ekyennono beeyo njiyita namboozi nkonjere wamma bw'ogiyita ensalwa sisabapado ku kino nsimba nekkuuni sibyenkalu ekyo tekimalamu kitiibwa mwawaba ekitta ekitiibwa mpisa na neeyisa mpozi nga bwe kiyita woomera abiri naye kulwange bwe nzijjukira nga sinneeyoza simoni nga yanjereko kamala bw'okupa ennusu ebisatu bwe biti anga nnooziva muntu yoona kuvunama bw'azimpanga tamala sande okuddira nanga amagezi ge nnasala mwefuga naterekerezanga mpola n'enfuna nengula sabuuni tyubu ne lesoni olwo n'enkyusa ku langi n'emmema ekyo simoni kyamumala omusika kati tajjayo sayatta olunaku bwe luti okujja jjendi ng'atasikakwa n'ebyawaka ye yeebanja sikyeruma eyambanga ebisatu luli ebyo byakoma kati avaamu ttaano enkumi zatona ate nze sizimusabye yeeyeeyetema sikini gye nnakola yeebikola siddogo na buli gyayitibwa ku pata zenze nnonwa n'ebbaamu gwe yali aganye yeeyamunkola abakyala mugende mmaaso n'okwezigula naffe guno gwe mulembe bintu byakyuka kisaanya omukazi alekebwa eddembe lye abakyala mugume temuddirira akafejje okuveddangaokwera mu nguudo nkuzendaba kakuuko lw'abasajja era be basaawo ekkubo naye kakyosangako bakazi be bakola kola batukwata mmundu ne tudumira obulamuziino bwa minisita tukola ndeeta n'ekirala ki kino kimanyiddwa ngaera nkiri mu butonde bwa wano baze kuba olinawo okunnyiriza onnyambaze wabeera wa ttawuni era amanya gwogula ebyawaka envasaako emmere kyokka bwe nneengulira olugoye ettonyeka ne bw'osanga nva ku mmere z'otaaguze okoteka muntu owoza kimu kasita nkola kati mbuuzamu abantu bajja ku luwonzi ekyo lwakiyita mu kuyita ku kobba by'abaami naye bwe kibeera ekyokulya n'olaba oba kibe nti kyakwambala tukoberedde n'osungwa n'ovumwa amutujjangako olunderebu n'omumwa bwe kubakoberera abasajja mu enkoyi tekyandisinzeeko abaami kyendaba mu kifo ky'okutugayanga edda we mwakolanga n'okutulondanga mu kino oba kiri twekubeko tubayambeko ku bye mukola kuba tukimanyiwe tutuuse ffe tesobola yo gavumenti yaffe yakiraba dda kino ebifo by'obuvunaanyizibwa byetuwa nkumu si wano wokka mu nsi yonna bwe kityo bwe mba nkusinzeeko mu nfuna sirutalo bwe nsinziira okwenyiriza n'embanga ebbona ekikwogeza amafuukuule n'okunvuma mwami okuwoza sisingibwa mukazi oba obula eryo effuto ku bakyala alikomesebo kubanga nkizudde teriboogeza ebingi mutukoberera bwe kubakoberera abasajja mwekoyi ababaami ng'enviiri bangi bendaba kyotakisi ku ngala ne tyubu mweziga engoye z'ekikazi mwe mutunga essaati mbunno gwe mulembe nga mwekaza eriyo n'abeefuula omukazi n'aganzibwa nokoddeyo nakano mbakuze baala ne woteeri jjuukira edda mwakolwanga bakazi nga be baweereza kati osangamu basajja abeebeetala ne mujjokooni bendaba embu baasoma wano kambuuze basebo mumbuulire okwo nkuyite kobba nandigikulivula baami munzire mungenda basebo mummatiza ensonga eyo abakyala mugende mmaaso n'okwekolera kyekiseera omukazi alekebwa eddembe lye naye muntu oyawula ekirungi oba ekibi abaami mbasabye mugumira okuvuganisa